suuqa goday oo ee Kangankubing oo la ka gado waa cunooyinka dalagyada ku baahayn ee magaalada Baydhabo iyo waliba lagu dareemay koronko hawa qiimaha badarka kureeda markii suuqyada iyo hawa jehenga badar yar maadaama dadka iyo haneengona dalagyada ka filan ay roobkii luwaay dartiisa laayo koronko hawa ku iyo waliba kumida sida masjida digirta galeyda oo iyo xaqugo henga beero gobolka Baya balse hadii oo yaraadena intii xuquubatii qaarshoona laga gadaayo gobolada kale ee dalka hanu kumida ganacsatada suuqyada guday ee ganacsadaayeen dalqyada shal dubunga iyo kuwar biyanga koronko hawka ku kooya dalqyada waliyaabo sababiya
maayn deegto sono ah misgeed galeeyti ee digirta ala ali qaalo roodi doytaas to moku gaday tan siyaad ku sagaal ku meero roodi digirta 40 ku baa roodi laga gaday aan sharjalla tumiyo onay lama tumi isid saas leen ko barwaaro gad gada ay neysa maamu tan sodon ishaan ku wan laga gaday kooti ala wala roona ee ni tola roona ku wan shal gada galeeyti siyaad ku misgeed talaba ku walaago raashin wala yeri wala raashin ku yeri
may sababay macnaa misgadii hagaaltaan jeeraadi markii hore macnaa ardayda beeron walgisa ayda saase ma ka ban way yaro ka baheen horba hortabsade wal hortabsay macnaa gobolada leh meelada kale leh roorni haangir dabayaqay hanin kareen aan dabayaqada hanin kareen macnaa ana dadkii macnaa dunyada la saamoola nagaday xoolay baadiid naftii abaara nagatay xoolay homisgi iyo weegi walaasal ka isticmaalo nagaday bani aadinkii bimay ku doray xoolay ku doreen marka saas awdi shooda saas ka soo koranka katay koodi may lagaday 1500 usubta lagaday dubada may lagaday 1500 lagaday adamayna hadii hoolayba iyo dakiiba maaniyo hoolayba guriyo zaid nagadi isgeedi ubdi may nagatay siyad ku nagatay tan kala na 900 nagatay lankasheena 900 ku gaday lanka ana oo korkusheena 900 ku seen lanka lafadona tumaga gaday kaliitii lanka korkusheen may gaad ku seen 900 ku seen lanka lafadona tumaga gaday tii abuurayna tumi sidii lagaday tii macnaa fuustay meel gadaay oo fuusid ka daaytay kastoo isbedeli meel gadaay siyada lagaday sagaal ka biyaay mas sagaal ka biyaay hada macnaa markantii abuurka ee meel gadaay tumi sidee tii ogada ee fuusid ka daaytay meel gadaay sagaal shan tumanku aan hor jeer tii mahano galay jeertay macnaa beero oo riwna tabadan isgeedi madik kasto iyo algaleet madik kasto tiirida walaayarno yaraati alxamdulillaah tan madii hoogo una kaswayni muddo hadal laba bulood oo kale ee Itoobiya hano shaami hani ku galaw nagatay yoogina goosdeen atatiidan la isticmaalahayn
beero wal ma ka baahay wadame kor wal ku sheeni yagadahay laaran neesiye gaal wal sheeniya wadanka abaar nagad wadanka hadii abaar nagad wal wadanka aan ka baahane gadahay gaal yana neesiye hay onoon aragdaysi wal ku wadiisidan samaamulo ma tumisiyet tumisha kala gadaa sadu idu dadku kor ku sheenayna igaalayn kero ka baha sidade baydow de ma dheeran ka dambu dibidow ku sheenaha gaali yalla hanii si hay sidiya kana bulshida ma ka baage anti wada shaqo ka qabsana beeroy dibla kana ga wallah ku saar taasan ka baale sidii ala dadka nolol ka raam masaakinta si ka noladaas wada shaqo ka
maray leeg jato diya sawrol tiyet tumiro taasab kan tumungu u gadaan ati kinna tumulu ku baa tumiko hadiyar hai mai paira tu nuab galbani ata tu kunchi nuwa lam tadi kore alasho tu nuchi nuwa kwe jay ok nuku wadmu chong kum wadmu chal kwa lakum hadiyar tam kumi nami kada lam damu tu ure jay takaro baka nuhi ko wab
arintung ya wali balang ane ya awaro ba ang e kujara nga kebo kumide somaliya gobol ka bayna wali ba kujare deegaanada aan ka badan oo ku qaho jareenga balse waqtigu aan jarna wal dalagyo oo faylo iyo xaq u bahaayna